kana murupinge kwenye mama msururu leo watatumanya penzi na marashidi na lulu yani nimeshasama. Baba, unikande unipe mahaba, shikamo nikupe marahaba, habana haba ujaza kibaba, nifanyeje